nifanye nini? Rafiki zangu wote wana nicheka. College misitaki kusubiri, ninga gureda kama ime nigonga. Quinta,
nanonya quinta, quinta, kananonya quinta. Quinta, quinta na ula. Omisa quinta, quinta, kananonya quinta. Quinta, quinta ya ula.
Mimi quimbi ya wimbo, nyo mrembo. Inawoma sana, sweet, sweet, sweet. Macho maumivu, nyo karibu. I wanna see you baby, siku tena.
Yari wana.
Dunda kia rogo, onsuna suna kia rogo. Yangu weno kia rogo, fune kukwenzi sa kia rogo.
Yari just a one night, koya vako one night. Stana kachecha nyonyogera, nyonyogera muongo. Na funa shuo, mana yanda kama chua. Yeno miuka masonza kiku wanjaga.
Moyansi ya chuma siningumu. Unaniumiza sana moyo wangu na dunda, dunda. Do do do, mimi na kudaiana.
Yari wana ko, 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 ko. Chase wana ko, 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 ko. Yari wana ko,
ko,
ko. Chase wana ko,
ko,
ko.
Right now, we never go. All my mind's out. Don't mind ya. You knock my door. Oh Malaika, my quinta, I love you, yes I do. Mkulira jite, make it insane. Tumanya, I'll see you again. Jimali jange, family lady. Kukubira, lady pika, I'm calling.